singing a little while, amen, as we go into the meeting, amen, today. And as we record for the radio broadcast. Thank God for the songs, amen, of Zion. Especially, amen, for you people here in Kenya, how you sing and how you praise God. So good to hear the songs, amen, of worship and praise. I hear people sometimes, he says, what do you want us to sing? A song of worship? Or a song of praise? And I said, well, what's the difference? Amen. Is there a difference between praising God and worshiping in Him? So that's religious. Whatever we do it unto the Lord. And everything we do is a praise and it's a worship. So there's no special songs of praise, amen. And there's no special songs of worship. For we are worshiping and praising God at all times.
Amen.
And everything we do it unto the Lord. Amen. So it's good to be in the house of God today. And I'm going to be preaching today from Romans chapter 10. And I'm
going
to be talking about the church today. As God has shown it to me. And I will express it forward to you. So you can make your judgment. We thank God for all the healings. In the church. Here in Kitale.
Kitale.
Amen. And amen. We thank God, amen, for the healings in marriages. The healings in the body. And the spiritual healings. Hallelujah.
Amen.
We thank God for all the things we are learning. And going forward with. Amen. Because it's very important. For a church to be established, to teach the people. And it's very important to have pastors that are after God's own heart. Now, I'm not a big hurry to be going around and planting many, many, many churches. Like a lot of people want to do, it seems. I'm more interested in preaching the truth where I am here. And I want to make sure that the few people, the few pastors,
and
elders that are associated with me, that we have the truth. Amen? We establish the truth. I hear about and I see pastors,
nasikia na hata kuona wachungaji,
leaders,
viongozi,
apostles,
mitume,
as they even call themselves.
Jinsi wanavyojiita wengine.
Like I've always said.
Na jinsi nimesema hata hapo awali.
You know, when was the last time somebody got healed with your shadow?
Je, mara yako ya mwisho kuponya mtu katika kivuli chako ni lini?
So be careful how we call ourselves apostles.
Hebu jihadhari jinsi ya kuchukulia na kusema ya kwamba wewe ni mtume.
But amen. I'm careful to establish those things. Because if you're not establishing what you're leaving behind, as a leader, as a preacher of the Word of God, as a builder of foundations in churches, what are you doing, leader? You go around planting churches. And you're not leaving behind the truth. And you're not leaving people established in the truth.
And
you don't even care about what's happening in all the churches that are under your name tag. Hallelujah. The name tag of my church is Jesus Christ and Him crucified. Amen. That's the name of my church. Jesus Christ and Him crucified.
Yesu Kristo ambaye amesulubishwa, hilo ndio jina la kanisa langu basi.
If you're waiting to hear a name from me, you're not going to hear it.
Iwapo unangoja kusikia jina kubwa, hautasikia kutoka kwangu.
Because Jesus Christ died upon the cross.
Kwa sababu Yesu Kristo alikufa juu ya msalaba.
That all men be set free.
Ili kwamba watu wote wapate kuwekwa huru.
And whatever we establish must be in his name.
Na chochote ambacho anaweka lazima kiwe katika jina lake.
And not put name tags ahead of Jesus.
Na si kuweka majina makubwa mbele ya Yesu.
People want to seem to establish a big building.
Watu wangependa waweke majengo makubwa.
That's the first big important thing.
Hayo ndio mambo yaliyo muhimu kwa watu.
What's the good of the big building if there's no truth?
Na je, sababu na umuhimu wa jengo kubwa pasipo ukweli ni nini?
Amen. I've been to a few.
Nimekuwa kwa machache.
Amen. I preached in a few.
Nimehubiri katika makanisa machache kama haya.
Amen. And what I've seen for the most part is not the truth.
Na kile nimeona kwa sehemu nyingi si kweli.
Well, I know there's bits and pieces, amen, here and there.
Kuna sehemu hapa na pale.
Bits and pieces.
Kuna kuwa na sehemu hapa na pale.
But that's not enough.
Lakini hiyo haitoshi.
Because man shall live by every word that proceeds out of the mouth of God.
Mtu ataishi kwa neno litokalo kutoka kwa kinywa cha Mungu.
So preacher, if you're called by God,
kwa hivyo iwapo ni mhubiri na umeitwa na Mungu,
you're going to preach the truth.
Utahubiri kweli.
Amen?
Amen.
There are lots of people preaching Jesus is coming.
Kuna watu wengi wanahubiri kwamba Yesu anakuja.
Yeah? Ni makuja, isn't it?
Anakuja.
Anakuja. He's coming.
Anakuja.
Well, most Christians should know that.
Wakristo wengi wanahitaji wajue hivyo.
What about how teaching him how to live, amen, so that when he comes you'll be ready.
Na je, juu ya kufundisha ya kwamba kabla hajakuja basi utawezaje kuishi ili uwe tayari kwa kuja kwake?
Jesus is coming back.
Maana Yesu anarudi.
When the wife, the bride, has prepared herself.
Wakati ambapo bi harusi amejiweka tayari.
So, amen. The job of a pastor, an evangelist, teacher.
Kazi ya mhubiri, mwinjilisti, mwalimu.
Is to prepare people.
Ni kuandaa watu.
Prepare them for the coming of the Lord.
Kuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo.
Not just tell them he's coming.
Si kuambia tu ya kwamba anakuja, anakuja.
The devil knows he's coming.
Hata Shetani anafahamu ya kwamba Yesu anakuja.
And he fears and he trembles.
Na anaogopa na hata anatetemeka.
The devil believes in Jesus.
Shetani anaamini katika Yesu.
The Bible says.
Biblia inasema.
He believes there is a God.
Anaamini ya kwamba kuna Mungu.
And he fears and trembles.
Na anaogopa na kutetemeka.
Amen. So lots of people believe there is a God.
Lakini watu wengi wanafahamu ya kwamba na kujua kuna Mungu.
What are they doing? Amen.
Lakini je wanafanya nini?
What are they doing to live the right and the perfect life before God?
Je wanafanya nini katika kuishi maisha yaliyo makamilifu katika Mungu?
We're supposed to present our bodies as a living sacrifice unto God.
Tunahitaji kupeana miili yetu kama dhabihu iliyo hai.
That we may know.
Ili tupate kujua.
What is the good?
Ni nini?
And the acceptable?
Iliyo mapenzi.
And the perfect will of God.
Na yaliyo timilika na kubalika na Mungu.
Amen?
Amen.
So we're pressing on to that perfect day.
Kwa hivyo tunaenenda katika utimilivu huo.
No man knows nothing yet as he ought to know it.
Hakuna mtu anajua anafahamu jambo lolote.
Even Paul said I'm pressing towards that mark.
Maana hata Paulo alisema ya kwamba nakazana kuifikia.
And we must be pressing towards the mark.
Tuweze kazana katika kufika mwisho.
By grace are we saved.
Kwa mbio na kwa neema tumepata kuokolewa kupitia kwa imani.
But that doesn't mean we doesn't press on.
Hii haimaanishi ya kwamba tusikose kwenda mbele.
That doesn't mean we stop perfecting our works.
Haimaanishi ya kwamba tukose kufikia na kutimiliza.
People try to say that, well, Jesus just died on the cross to cover all sin.
Watu wanasema ya kwamba Yesu alikufa msalabani apate kufunika dhambi zote.
Yeah, I'm talking about even after you get saved, you can still sin.
Ninazungumzia hata baada ya kuokolewa unaweza kujipata unatenda dhambi.
You're either a sinner.
Wewe ni uwe ni mtenda dhambi.
Or you're a saint.
Ama wewe uwe ni mtu uliye mtakatifu.
Saved by God's righteousness.
Ambaye ameokolewa kwa neema na utakatifu wa Mungu.
You're either living holy.
Lazima uwe unaishi maisha matakatifu.
Or pressing towards that mark.
Ama ukikazana na kuifikia utakatifu.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Or you're living profane.
Ama unaishi maisha yasiyo na umuhimu.
And God has come to deliver those. Amen. Under holiness.
Na Mungu amekuja kuwakomboa wale wote ili waingie katika utakatifu.
People say, well, there's no more works.
Watu wanasema, hakuna tena kazi na matendo. Baada ya kuokolewa hakuna kazi nyingine.
Why does the Bible say to work out your salvation?
Lakini je, mbona Biblia inasema ya kwamba utende kazi katika Ukristo
wako? With fear and trembling.
Na ufanye katika kutetemeka na kuogopa.
There's no work, amen, that can save us.
Hakuna kazi ndiyo ambazo zaweza kutuokoa.
That's all that Paul meant when he preached that.
Na hivyo ndio Paulo alimaanisha wakati alipokuwa akihubiri juu ya mambo hayo.
It's not by works lest any man should boast.
Si katika kazi ili mtu yeyote asije akajifunia katika hayo.
What Paul was saying, amen, was this.
Lakini Paulo alikuwa akimaanisha hivi.
He was saying, There is no work that can save you, you self-righteous
person.
As we see in the land today, there's people who say, well, I don't need to confess Jesus. I never done nothing wrong. I don't do nothing bad. Yes, you are doing something bad. You have not yet got on your knees and confessed the Lord Jesus Christ as your Savior. So that's what Paul was preaching, is not by works. That's what he meant. There are no works out there that you can say that can take the place of salvation and confessing the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Because there's people, and you know them as well as I do. They say those same things. I've done nothing wrong. Why should I have to confess the name of Jesus? Every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord.
Amen?
Amen. So you can't take that away from salvation. So therefore I can say it's not of works, but it's of grace and confessing the Lord Jesus with our mouth. But we do not stop there. Read some more in the Bible. Amen. Our works are supposed to glorify God.
Kazi zetu zahitaji kumtukuza Mungu.
Amen. Our works are supposed to glorify God.
Kazi zetu zahitaji kumtukuza Mungu.
James, read the book of James.
Soma katika kitabu cha Yakobo.
He said, do you have faith? He said.
Anasema je una imani?
James said, I will show you my faith by my works.
Na Yakobo anasema basi nitakuonyesha imani yangu katika kazi yangu.
Any man that has faith and has no works, he's dead. His body is dead. So you can't just say, a one-time shot, just grace, and that's it, I can do what I like. You must do the things that would please God. And be led by the Spirit of God. Paul said also, what shall be... will we continue on in sin?
Paula akasema je tutazidi katika dhambi?
That grace may abound?
Ili ya kwamba neema izidi.
So I'll make grace look more like it's grace.
Ili ya kwamba ionekane ni neema zaidi ya neema.
So I'll go drinking, I'll go smoking. Mimi
nitaenda, nitakuwa mlevi, nitakuwa mfutaji.
Cheating on my wife.
Na niweze kumdanganya mke wangu.
Doing all those things.
Na nifanye mambo hayo yote.
Yeah, so grace may abound.
Ili neema iwe zaidi ya mambo yote.
The devil is a liar.
Lakini shetani mdanganyifu.
You need to get saved out there.
Unahitaji kuokoka ukiwa pale.
You need to get saved in the name of Jesus.
Utakapookolewa kwa jina la Yesu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And that's another thing, amen.
Hiyo ndio sehemu nyingine pia.
I'll preach it now so you may come to my church. When you come to this church, shut off your cell phone. Amen. We cannot praise God and have a worship, amen, for a few hours, amen, without having to have a cell phone. Amen. As I preached many times before, if you have your cell phone, shut it off now, amen.
Thank you, Jesus.
So that's what I'm reading in Romans 10.
Amen.
In Romans 10, I'm preaching this.
Katika Warumi 10 nahubiri hiyo.
And this is what I'm all talking about.
Na hivyo ndio nasungumzia juu yake.
And I'll read the first three verses in English.
Soma katika mistari mitatu.
First. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record they have a zeal of God, but not according to law, to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God.
Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao, ili waokolewe, kwa maana washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana, wakiwa awaijui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, awakujitia chini ya haki ya Mungu.
And that's what I find here.
Na hivyo ndio vitu naona hapa.
All over the world.
Katika sehemu yote ya ulimwengu.
But Especially here in Africa.
Lakini zaidi hapa Afrika.
I see a great zeal for God.
Ninaona ya kwamba watu wanajihudi kwa ajili ya Mungu.
And they do have a great zeal for God.
Na basi wanajihudi nzuri kwa ajili ya Mungu.
As you drive the streets.
Unapoenda katika kwenye mabarabara.
You see all the bus, the matatu.
Na mjini utaona hata mabasi, matatu.
Scripture verses.
Zimeandikwa sehemu ya maandiko.
That's good things.
Na ni vitu vizuri.
Amen. You don't see much of that in our part of the world now, North America. Hauoni
vitu vingi hivyo katika sehemu zingine za ulimwengu.
A few here and there.
Iko tu chache hapa na pale.
But here there's much of that.
Lakini hapa kuna mambo kama hayo tele.
You talk to people.
Unapozungumza na watu.
Most people love to talk about God.
Watu wengi wanapenda kuzungumza juu ya Mungu.
You go in the supermarket, you'll hear sometimes Christian music.
Ukienda katika soko utasikia watu wameweka wimbo wa Mungu.
Don't seem to be ashamed.
Wimbo wa Kristo na watu hawaibiki kwa ajili ya hiyo na ni vitu vizuri. Amen.
So I see a great zeal of God here.
Kwa hivyo ninaona juhudi kubwa kwa ajili ya Mungu.
But not according to righteousness.
Lakini si katika utimilifu na utakatifu.
And it's like I was just saying.
Na jinsi nilivyokuwa nikisema.
Amen. Pastors and preachers have to get in the pulpit and begin to preach the word of God.
Wachungaji na wahubiri wanahitaji kuingia mahali na waanze kuhubiri neno katika madhabahu.
Everybody you talk to now, they're saved.
Kila mmoja anayozungumza pamoja naye anasema ameokoka.
They'll say they're saved.
Anasema ameokoka.
And then the next thing you see,
lakini kitu unachofuata,
they're walking down the street,
wanatembea mjini,
doing something that I could never do.
Wakifanya kitu ambacho siwezi kufanya.
So I blame the pastors.
Kwa hivyo na walaumu saidi wa wachungaji.
That's bad enough.
Hiyo ni vibaya.
But then when you go in the church itself.
Lakini wakati unapokuwa katika kanisa zaidi.
And you see some of the goings on now inside of the churches.
Na unaona katika mambo ambayo yanaendelea katika makanisa mengine.
Everybody singing and clapping and praising God.
Kila mtu anasifu na kushangilia Bwana.
Which is good.
Ambaye ni vyema.
Amen.
Amen.
But then you see all the other things that are not being done.
Lakini unaona mambo mengine ambayo hayafanywi.
The things that pastors are not standing up for and preaching.
Kwa hivyo jambo ni kwamba wahubiri hawasimami kama na kuwafundisha Wakristo.
Where I come from in North America.
Mahali natoka kule Marekani kaskazini.
Was one of the greatest moves in the world.
Kulikuwa na upofio mkubwa katika sehemu hiyo ya ulimwengu.
Amen, that ever happened.
Ambaye iliweza kuonekana.
About 100 years or so ago.
Miaka kama 100 iliyopita.
Amen.
Amen.
So I'm kind of the offspring of that movement.
Kwa hivyo nami ni kama mazao ya upupio huo.
Amen.
Amen.
Where we saw the movement of God in our part of the world.
Wakati tuliona uwepo wa Bwana ukitembea katika sehemu ya ulimwengu.
In the United States and in Canada.
Katika Marekani, Canada.
Amen. Especially in the United States and also in Britain.
Na zaidi katika Marekani na hata huko Uingereza.
Great men of God were raised up.
Watumishi wa Mungu wakubwa waliweza kukua.
And I believe there was a little touch in some parts of Africa.
Na naamini kwamba kulikuwa pia na sehemu zingine katika Afrika.
As I talked to some of the old mamas.
Ninapozungumza na wamama wazee.
The grandmothers and grandfathers.
Pamoja na wanyanya pamoja na wale wengine.
Maybe not as much as we saw, but there was some.
Ambao ni wazee labda hatujaona mingi vitu vingi sisi.
Amen. But really, you know, sometimes I smile.
Lakini wakati mwingine nafurahia na kushangaa.
About the white man.
Juu ya mzungu.
They think you know, they brought the gospel to Africa.
Anafikiria kwamba yeye ndiye aliyeleta injili Afrika.
Amen. We need to read the Bible.
Unahitaji anahitaji asome Biblia.
Amen. And read about Philip.
Na uweze kusoma juu ya Filipo.
And the Ethiopian.
Na yule ambaye alikuwa anatoka Ethiopia.
Well, God took him and baptized him, amen.
Ambaye Mungu alimchukua na hata kumbatiza.
Amen. And then he rose, saved, and he went on.
Na akatoka ndani ya maji akiwa ameokoka na kuendelea mbele.
He went on preaching and went back to Africa.
Na alienda kuhubiri na akarudi tena Afrika.
That was in the days of the apostles.
Hiyo ilikuwa ni wakati wa mitume.
Amen.
Amen.
So somewhere there had to be revival.
Kwa hivyo kunahitaji kuwa na uvuvio tena.
Because we know when we read that story about the Ethiopian.
Kwa sababu unajua na kufahamu juu ya yule towashi wa Ethiopia.
Amen. So there's no color with God.
Kwa hivyo hapana rangi pamoja na Mungu.
Amen. But I will say this, in our part of the world,
lakini nitasema hivi katika sehemu yetu ya ulimwengu,
there was a great move of God in modern times.
Kulikuwa na uwepo wa Mungu na ufufuo mkubwa katika nyakati za nyuma.
I do believe that what God was doing, he was showing people I'm still around.
Na naamini ya kwamba kile Mungu alikuwa akifanya ni kudhibitisha ya kwamba yuko yungali.
I still work miracles.
Na bado natenda miujiza.
And he's still doing them today.
Na hata anatenda leo hii.
We've seen lame people walk.
Tumeona watu viwete wakitembea.
And we've seen dumb people speak.
Na tumeona pia watu wasio na uwezo wa kunena wakizungumza.
And many other miracles.
Na pamoja na miujiza na ishara nyingi.
But we don't see enough.
Lakini hatuoni vya kutosha.
And we don't see nothing compared to what is seen.
Na hatuoni kulingana na vile ambavyo tunaona ni vichache.
Back in that early move in the Azusa Street.
Katika kule siku za nyuma katika Azusa Street.
People's feet were growing.
Miguu ya watu ilikuwa inakuwa.
That had no feet.
Awao ambao hawakuwa na miguu.
People that had no eyes and were blind remained to see. But it seems to be happening somewhat, but it's so remote.
Inaonekana bado inafanyika lakini kwa umbali sana.
I think it's because man is going further and further away from God.
Na nafikiri ni kwa sababu mwanadamu anazidi kutoka mbali na mbali pamoja na Mungu.
And as we heard our Sunday school teacher preach here today.
Na vile tulihubiri tulisikia mwalimu wetu wa Sunday school akifundisha.
She was asking, are you like Peter following Jesus from a distance?
Alikuwa anauliza swali, je, wewe ni kama Petero unamfuata Yesu kwa umbali?
And denying him?
Na ukimkataa.
Amen. Denying Jesus?
Ukimkataa Yesu.
Following Jesus but staying back far enough.
Kumfuata ukimfuata Yesu lakini ukiwa mbali pamoja naye.
You won't get any persecution. Hear me, preacher.
Kumfuata kwa umbali ni kwamba usipate mateso.
Hear me, so-called prophets.
Wewe nisikie unaitwa mtume pamoja na
nabii. Hear me, you so-called apostles.
Wewe mtume pamoja na mhubiri.
Are you just following Jesus but you're just back far enough like Peter was?
Je, wewe unamfuata Yesu ndio lakini kwa umbali kama Petero?
You don't see him.
Unaweza kumuona?
But you didn't want to really suffer
lakini
persecution.
Hautaki kupitia katika mateso.
You don't want to really suffer persecution for his name.
Hautaki kupitia mateso kwa ajili ya jina la Yesu.
So you stay back there and you be religious.
Hivyo unakaa mbali unabaki kuwa mtu wa dini.
You're shouting his name. Amen. Hallelujah.
Uko kushangilia jina lake ndio haleluya.
Amen. 1 minute.
Dakika moja.
And the next minute you deny him.
Na dakika inayofuata unamkataa Yesu.
Rise up in the land in Africa.
Lakini simama katika Afrika.
Show your holiness everywhere.
Uweze kuonyesha utakatifu wako popote.
We pray for the government.
Tunaombea serikali.
Pray for the police force.
Tunaombea askari wetu.
Pray. Don't go criticizing all those things. Pray for them.
Wakati unalalama juu yao lakini upate kuwaombea.
Our job is to pray for leaders and those.
Kazi yetu ni kuombea viongozi.
That are in authority.
Na walio katika mamlaka.
Pray for those that are in authority.
Waombee walio katika mamlaka.
Respect the police force.
Uweze kuheshimu hata askari.
And respect the government.
Na uweze kuheshimu serikali
leo. Whoever is elected.
Yeyote yule ambaye amepata kuchaguliwa.
Speak evil of the powers that be are ordained by God.
Na ukinena kinyume na nguvu ambazo zimeteuliwa pamoja na Mungu.
For God has raised them up.
Kwa sababu Mungu amepata kumuinua kuwa kiongozi.
We're far much better to be praying for those people.
Ni vizuri zaidi tukipata kuombea watu hao.
To be criticizing and condemning them.
Kuliko kupata kuwalaumu kila wakati.
We do the right thing as citizens.
Tufanye vitu vinavyostahili kama wananchi.
So this is what I'm saying is as Romans chapter 10 is a great zeal here for God.
Kwa hivyo katika Warumi 10 ni kwamba watu wanajuhudi kwa ajili ya Mungu.
It's a great desire for God.
Na wanamtamani sana Mungu.
But as Paul said, not according to knowledge.
Lakini jinsi Paulo alivyosema si katika ufahamu.
So knowledge is important.
Ya kwamba ndio maarifa ni muhimu.
Amen. And works are important.
Na pia kazi zote ni muhimu.
Why would Paul say this?
Je, mbona Paulo akasema mambo haya?
So, they being ignorant of God's righteousness,
ya kwamba watambui na kujua haki ya Mungu,
and are going about to establish their own righteousness,
na wanaenda na kuweka katika utakatifu wao wenyewe,
have not submitted themselves unto the righteousness of God.
Na wajaweza kujipeana katika utakatifu wa Mungu.
So that means being saved and not living right.
Hiyo inamaanisha ni kwamba mtu ameokoka lakini haishi vyema.
And the land is full of that.
Na nchi imejaa watu kama hao.
The land is full of that.
Na nchi imejaa watu kama hao.
And as we struggle,
na tunapozidi katika juhudi,
and as we struggle to go forward,
tunapozidi katika kupambana kwenda mbele,
and as we press towards the mark of the high calling,
na juhudi za kufikia mbele,
I urge you here,
katika mwito na wauliza kila mmoja,
and all those that may hear my voice today,
na wote watakaosikia sauti hii baadaye,
don't be trying to establish your own righteousness,
usiweke haki yako mwenyewe,
but go about in the work of the Lord,
lakini uenende katika kazi ya Mungu.
Amen. Perfecting holiness.
Ukiweka utakatifu.
The Bible says, in the fear of the Lord.
Katika hofu ya Mungu.
You have to perfect holiness.
Lazima uweze kuweka utakatifu.
It just doesn't come instantaneous.
Haiji mara moja lakini inakamilishwa.
You must work out your salvation with fear and trembling.
Lazima uweke na hata kutunza Kristo wako katika kutetemeka.
Ask God to lead you to the Spirit.
Na upate kumuuliza Mungu akuongoze kupitia kwa Roho wake.
After that you're baptized by the Holy Ghost.
Baada ya kubatizwa na Roho Mtakatifu.
Because if you don't allow the Spirit of God to lead you.
Maana usipomruhusu Roho Mtakatifu kuongoza.
We get in places we think this is so right we're doing.
Utafika mahali unafikiria kwamba hii ni sawa nikifanya.
Especially pastors.
Ni kwa sababu zaidi wa viongozi.
As I say, preachers traveling all over the world.
Wachungaji ambao wanaenda ulimwengu yote.
And yet here in Africa, the people are not established in righteousness.
Na wakati ambapo hapa Afrika watu hawajawekwa katika msingi wa haki.
Leaving behind pastors and allowing the churches go into corruption.
Kuacha makanisa yakiwa yanaharibika.
Amen. Slow down.
Rudi chini.
And do the work of the Lord.
Na ufanye kazi ya Mungu.
Slow down.
Rudi chini.
And do the work of the Lord.
Na ufanye kazi ya Mungu.
And be a keeper at home.
Na uweze kuwa kiongozi.
In the name of Jesus, as we pop our way out, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. And we shout hallelujah today in Jesus' name, amen. Amen. I thank God for all of you that listen to me on the radio.
Nashukuru ninyi wote mnaonisikia kwenye radio.
And on television.
Na pamoja na TV.
And on the internet or wherever it may be.
Na pamoja na tovuti ama popote unaweza kuona nisikia.
I will give you some following information.
Nitaweza kupa habari hii.
If you want to write me, amen.
Ambayo ungependa kuiandika.
Or to find and know my email address.
Ama ungependa kuwasiliana pamoja nami kupitia kwa anwani.
So if you need prayer.
Iwapo wahitaji maombi.
Or you need any more information.
Ama wahitaji habari yoyote zaidi.
You can write to me at Post Office Box 1982.
Unaweza kuniandikia kutokana na anwani ya posta 1982.
It's Post Office Box 1982.
Hii ni anwani ya posta 1982.
In Kitale.
Kitale.
Postal code 30200.
Na weke kodi 30200.
Postal code 30200.
30200 ndio code ya posta.
Amen. That's how you can reach me. Also,
na pia
Pastor W.R. Taylor,
unaweza kunipata kupitia kwa anwani ya email
at live.ca.
Pastor W.R. Taylor
at live.ca.
At live.ca.
Better still, find me.
Na hata zaidi waweza kunipata.
We have a tent church in Kitale.
Tuna kanisa la hema mjini Kitale.
If you need prayer request,
iwapo unahitaji maombi,
write that post office box.
Basi andika barua kwa anwani hiyo ya posta.
Or that email.
Ama kupitia kwa email, anwani ya email.
We welcome you to the house of God.
Tunakaribisha katika nyumba ya Bwana.
A place of holiness.
Mahana ni mahali patakatifu.
Amen.
Amen. Amen. Amen.